eno yesala yange okuva kuntobo yomutima gwange eri gw'omutonzi yali kigambo nofuuka katonda saba obe engabo yange enkuma buli lunaku kuba bano abantu balimba era befula bajjudde empalana tebasima tebesigwa besiga sente zaabwe besiga motoka zaabwe besiga nyumba zaabwe ne gweito wo encha kwegana naye gwe tochuka tonjulukuka tewefula kane singe gwe atalinjuwa Olinga boyange zewemba nawe endwadde sitye Mukamolinga boyange weboba nange sirina kintisa Olinga boyange weboba nange emundu sitye Chinemesa Olinga boyange Kwebo banange Bine bigambo sitye Fembi ona jengenda machimanye yegwe katonda wange njagala tube fembi ona jengenda machimanye bona tigwe katonda wange njagala tube fembi bino ebinumba binyigalwa kuba simanyi wengwa Fembi yona jengenda machimanye ntie gwe katonda wange
Olinga boyange
Anjagala tube fembi yona jengenda machimanye bona ntie gwe katonda wange
Tutambule fembi
Anjagala tube fembi